51 48 98.
Ianga pasi wedi
Gwira gwira phone baby Pali bezo pangana chiti.
I love you for real, now and forevermore. Osandika ikira sine sasi pekiti. Unazakaleza pita za tala za tsopano za awiri baby. No ma drama, no chip wiri kiti. Ndipo sende ingalole wina akuchaire. Akusewere te my first lady. Ulemu wako, risipe kiti. Mawati pita kumpingo kaya kukoti. Tika saine mareji certificate. Chumozi mozi katundi wagula mshopu umbo nindi marisiti. Sizongo tenga na banjira opanda protoko. Ngati malonda ogula kwa mavenda muma. Streeti